sisi ndo simba, tukiunguruma nani anasimama? Mabingwa wa nyika pia na soka, nani anatuzima? Klabu bora Tanzania, klabu bora Afrika, mengi tunajivunia, nguvu moja hakika, yeah. Moja tisa tatu sita mnyamalizaliwa pale Msimbazi Senta, yeah. Mdogo mdogo mshikamano mpaka mesha kuwa, hata leo tunapeta, kikosi chetu kabambe, shabiki zetu msikoni, tutakibeba kikombe, tumejipanga, tumejipanga. Kikosi chetu kabambe, shabiki zetu msikonde, tutakibeba kikombe, tumejipanga, tumejipanga. Ole
Mchaka
Semaji wetu Manara akiongea, anatupandisha mori ya kuwakwea. Hatuzugi magoli tunatupia, wanche, wanche. Mohamed Mo kaiweka mabegani Simba, tutetereki wala tutuyumba. Hey, mwaka huu watakoma usajili fire,
fire, fire, hatushiki.
Wow, majirani wakipima wanaona haya,
haya, haya, hatupimiki.
Sisi ndo Simba tukiunguruma, nani anasimama? Mabingwa wa nyika pia na soka, nani anatuzima? Klabu bora